magezi go nebirowoozo byo. Beera mwekakafu mu buli kyokola. Fumba emigaati bulijjo. Gabana ebirowoozo byo. Obulamu bwa kiseera ennyimba lwe lulimi lw'obulamu. Wekyuse mu ddiiro. Siweka. Sumula amagezi go n'ebirowoozo byo. Free your mind and soul.
Your mind and soul.